الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقي استيال كرون تفايل عقدوا هذا برامج كوال برشيد ورباين سرادي ورلاد برامج كوال برشيد ورباين سرادي ورلاد برامج تتبادل كبار باين سرادي ورلاد هدبالي بونا قاداني عقوانا دل حيدا عريمها والبرشيدة dabaad kan barnaamij kala barasho ay gunaa qaadan doonay oo booshe ka tiray iskoolka skill up college oo iskoolka barado luqadda english kaliya gudaha maadooyin kala waxaan barnaamij markaas martay kala badal ku wadi doonay ustaad abdunasir ibrahim adam ustaad costa waxaan barnaamij kaas insaaratay dareen si doonay anaa abdurahman maxamed oo ay dii ka sanada fiiri dhageystayaal markaliyo barnaamij kala barasho bay tiraday warnaad waxaan leeyahay istiyaal markale kulanto fayl barnaamij kala barashada sidoo kale gudaha doona sadbaadku wali barnaamij ka booshe ka seenay iskuulka skill up college magaalada baydhabo oo kuma iskuulka barafadke soolan ku gaana haddii soo kala barashada liba maadooyin ku sibiyo iskuulka haka dhaw barnaamijka ustaad abdunasir ibrahim adam ustaad ka dhaw barnaamijka wal barashada
first assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magaayo ballaray abdunasir ibrahim adam baba kamala adeera ustaad costa oo arday ramantay in kasaas idan ka faraxsan hadba wada oo bilaayir
watay gudambo way wal ku gana falaani habsin sood wal barashin liba yaba sidii iskoolka un roogna bara soo ka magaa shee bishin duun saayta iyo leba oo subiya hadii faafayn ku sheel
en iskoolka horta magaa shee fuule oo dalay skill up college en skill up college way ba furinya halsin iyo bar ku dhawaad ya furinya en iskoolku wala hayaa oo sudaari dhirida saaro oo si toos ah ardaydan ka toosas way buu loo wad ingiriiska yani khaase inkastoo en waxyaabo kale oo meel raayisada personal development een social public speaking una biyan qolani khaas ka ina adigay hub skill up leer la to way bo loogu ingiriisku marka saas way yaa wana meel furinya taariikhda ilaa ada een halseen iyo bar ya furmi lama seen madir halseen bar furmi een arday ku dhawaad sanadkii meel baa taaso kala qorsadaane oo iskoolka una meel la raayis nin kooyse oo meelana xidhiidh gareey sudane arday oo fixed ay qorsadaan een ku dhawaad ay qabsadaane 100 sanadkii sanadkii 100 qabsadaane sanadkaas way baasaarane 100 gaas qof yaasi iyo public maadaama uu ingiriis kaliya uu ka qobnaayna public speaking arday oo haya badan ku saaray lafado een marka saasa dhirida ka saaran arday oo well prepared ah yaanta ku baaqadaan saas daraadiye sanadkii way qabsadaane een arday fixed ah oo 100 arday ya qabsadaan ku badan ma faadaan
waxay sanadkii hore bulo konton arday saartay bal horuma marka ardayda siisada iyo luqada yiriba maadeen kale oo baradeenba iyo oo fahmeen yiriba barsoon la jaan qaadeen aqoonta tii
en idan ma sintin en kulli horto wadan kun roogna wadan Soomaaliya en ardayda waayaabaha una dhirida idan ka saaran way buu iskuulanta kale ku duugna en ardayda hadii oo iskuulka kooyan ku dhawaad way baa barakis ka adaan ilaa 4 minutes heesada ku raa kooyan ilaa 4 minutes iyo barakis ka adaan hooyo meena aan qaadana heesada ku raa 4 minutes lankin qaadana arday badan oo ka galaasa badan la isaabto mo jiraan oo ardaygi uu qaar uu waayno is barakis ka san qaadana heesada ku diba 4 minutes ka hadde ardayda online keena way baa heesada qaadayna heesada ku hor iyo meel ba qaadayna presentation meena ya qaadayaan conversation qaadayaan conversation ko bi qaadaan dadkaas way baa ogaadeen screen aan ku qaadeen saas daraadii hanil soo siiyay ardayga oo screen ha qaada oo waayay dagiigaan ku soo daray ha qaada hadire ku dhawaad 40 minit farandari meelahaas ya marka meel raayis ardayga in is conversation qaada ya meel raayis ku aagan saas oo kale arday waayaba uu ku qaawayaan meel ku mide groovy samaysan een la control ardaygi walan qaadana ardaydaan ku mide bartiisan qaadaan ardaygaan ku mide saas daraadii alxamdulillaah hadda arday badan oo geed una meel raayis la kafaano kor oo deegaanadu han saartay meel kor yaani bahayt inkastoo ingiriiska Soomaaliya joogna halsin wala ka baradi ingiriis ma una meeraan aan dadka una iskiil abhaan miba yaqiin sanaa ardayga hadiisu xalasiin ku dhawaad rooga markaas ku baadalay intermediate intii si gudbi intaas ku baad intii kor webalaha si tidooy minaha iniyo basic iyo waxaabi has ku dhisan ya marka saasa ardaydaaneeto kulli hadda usuuba mayba furmiya halsin iyo bar iyo furmi iskuulka hataa arday fayl ya maasha allah fudani ee hobilaha tirada guud sanadkii mayba qabsadaaneen boqol konton ee qabsadaani hadda boqol kontongi ya daasaran baan hobilaha ero soonkun ku baahna ardaydi kale oo horta basin la qabsado jarni ya qabsadaan
waryaabaha markii san ardayda kan manhaj ahaan ama manhajkii lagu dibay barashada in sheegaysan weeyta ama san ku kalmi arsan si lagu di arsan ku baad iyo anadan dad oo yaani in karaan oo ku bilaaw ko
horta ardayda geek ardayda Soomaaliyeed way baan baahanta dhirigelin oo dhiriyan baahanta horta ka maalin ahaan ka maamul ahaan ardayda skill up way ba dhiridu ku saarane hadda maalmaha fasaxa ka jiraan kamisi jimaa waa eba dhiirigelin ku saaran inuu practice kaadan ay ardayda kaliya iskuulka nin koo soo heysada salaahan hada sagaal saaliid dad kadi kabo hadii oo waqti joogto kaliya ardaydaas ay murugas arday kale salaas subax hadii kadaas iyo koos badsa qaadas un ardayda iyo la iska faraan iyo la meel raayso si iska jaanji iska gal laayan ya meel raay ku dhig qaadan practice la qaadan ardaydaana walaa ka failin hadii ay ka faano koornay buuhan ki salaas subax hadii kadoo ki siisa hadii kadoo iska saan walaa is bareen ma ee sheek maalayaan in nusukoon practice ka bardan marka taasa ku qaybaadaan in aan ka dhiri gelin practice sanka practice aan qaadan si goona la fadeena lugu duusi kalma ka bardow in arin ya ku ko meel raay saahin la leen wolna baraan
fataa marka ku waranba xiliyada ee galmooyin kala dhakada oo iskuulka igaliba leniga waqtiga ardayda badan yi
way madka iskuulka saada badan horta la kooyo sadusaa soo kale ba markan koreyti salaad subaxdii tumila masaa ee la kooye tumila masaa inkastoo macalimiin badano iskuulaan magaalada kadhikaas iskuulka dhikadaayaan tumila oo isku shaqeeyaan ganacsato marka dadkaasi way ba kooyaan tumila masaa kooyaan ilaa way ba dhikadaayaan ilaa lamada sac yani la joogaan halka saac oo heysidoo qaadan halka saac kalena way ba baragtiiskii waxyaabihii isjaalanji gareeyaan marka saas oo kale todoba saac haddana way iska nagadeen siyaasa ka soo qalay isdana sagaal saac ay isdana waa soo qalay lamada ana ma aha waxaan keen jiraa idon way buuan yeesu basic intermediate lamada bisu jiraan tumunsa tumikusa yaadan maqrabi ku dib hadan heesilana soo qalay heesoon online ay jiraan halka saac ay soo online ah oo la hadlo oo basic ay jirto soo qalay dad oo may jiraan oo high level geed dadka oo mana adigii iskuulka kan ka dhaw oo aan dhisaar korna era korna heesta taasena ma jirtay afar saac ee tidisa la hagale afar saac buu weeyna maadas online markii lamada saacadood yahay online kan aan dib yahay inkastoo waxyaabo kala min gurshay tii uu tuun biina marka saacadood waa salaad ka dhisku
waa tahay bal hadii jira noosida qaabka online kan ku biyaatan ee yuli ba qaabka oo yaani asharadan oo offline ka yaamise fasalad la hadaro walaa ku duwan yiin iyo sunta ardayda kishalay hadii ka banaasi
idan ma jirtin horta dadka online ka unhiis doon ka biyaana way buuha practice iyo qaabka nu kontrolan way buu kumid aha tusaale ahaan dadka heesada 8 saac galeen 4 saac heesada dhamaadas dadkaasi way ma practice sameeyaan lama saac heesada hawl ku taab practice si galaan gurub gurub lan sameeyay walan qoonde walan sameeyay si yoon practice la qaado sameeyaan in iska aadiye meeli sidii saala ka dira screen ku qaadaan maamulka handiraaya oo ba maamulka handiraan qof kas wala minute qaadi waa screen ki mobil ku qaadaan marka meel wad dhanka adeeg saadis meel ka aragaas saasa marka dadka online ke saasan controlan dadka kale kuma bani la jooga dadkaasna qaab kasta oo nay meel ka yoo barad lahayn qaab su'aale haato qaab barakti haato qaab ardayga mina marka aan baahnaa bushing oo inada taa oo mina oo ada dhirigelido luqadda muddo luqadda dhalatimee ardaydan dhalatimee inay baan baahanyeen dhirigelin dheeraad in la sameeyo ardayga meel ku yahay hoos arday basic ee mid hadii la ween arday isku roon barista qaada geeshe may ba aqbad badan ka aragana in ardaygi ni jabaayo luqaddi ku surmaayo markaas ardayga markaas ama min baahnya in la bushing garee oo la erminaha luqaddu luqadan dhalatimee barada korto sidoo qofka hadbigeeka ka hadalaya malaan ka hadal korto barada korto inaan arno bushman sameeyna oo dhirigelin goona in sameeyna yakin dhigriyaan
waatay marka habka oo online kooban ka baraysan iyo sumarkaasi ardaydiyo hogaysan inay shariidada dareeraan iyo afiis gudbiyaan online key oo keen baan soo saaray ko
en online korto qab koronaani kirada iyo horto ay balana deejalana en deejka galiyana samantii uu minaa ardayn baahadaana en soo salaan arday sanad ardayn baahadaan san hore bixin sheegay sanadkii boqolay konton arday oo fiktade aan baahadaana ardaydaas ay sanadkaas minaa arday kale man baahadaan sanadkaas ardayda la saarna falan en deejka galiyana marka dhamaan Soomaalida meelaha nooga hadhiyays deejka lambarkan hoggaaliyana deejkan hoggaaliyana ardayda marka in sheegan marka in iyo ona gudalan ee taas oo kala Soomaali hadda ardayda hadda Soomaali ahaan ee gudaan Soomaaliya nafirina arday badan yaa digiitay suuqa ku baadaas taab online ha haato wala magaalada joogana ay ahaan ba bisku fiisanin ka qoyan wala kala online ha ku baadaa taas oo ee taab kun online ka shirkan ka gudbiyana ee taab zoom ahaan ka galan ee marka zoom kas kaasay ardaydu qaabuna kala soo daan ardayga intii shirka la soo intii kala ee intii walaan online ardaygu way ka tijaabiyane in asharkii xalay laafay isu sharax oo meenaha qab kasto uu nu su'aalo korna inaanu ka su'aal taas oo kale asharka sidoo conversationada amal ardayga arday oo sidii saaxiib isu galahayo meelo ka yaabay inuu sariirtiisa isu dhiibo marka dadkaasi way ba si yoonka meenaha aan ku aajisna weeraneen ee heesada socota qof kasta heesada asharka laafay qof kasta hore ku su'aalay meenaha asharka iyo xamiin amin daraha qaada xamiinada hor qaada hor ku su'aalay ee taasa marka meen ay kede kadiis dala kadiga laakiin sadii uu competition ku buuduna asharku noo siyaana kaliya mu ka soo eelan xamiis waayay ardayda meel ka weynis istiyada uu kan ila ku soo eelay sar hortis dikada oo kasto la warsada taas ka jeeg markuu qaabku ka soo eelan may boorday inta tijaabi korno way buu ee in ardayga asharanti la haqaaday buugaagti umay babiyana taalan thesis competition waadis arayba ma diyan ee marka xamiin uu competition ku ardayga siyaana markaas ama meen ka dhatuur kornay waadiska arayalkii buug arayalka ah si ardayga meenaa ogaan intiisu buugasna ku warqaba xan ku warqaba marka qaabkaas ka su'aal korna ee marar qaar ardaygu ku shakiyana oo ardaygu intiisu daamun la soo ardayga ma dhoto ku bay barnaamijyada ardayga in gala si gooni la hadlaana marka si gooni aadna su'aalaan oo ardayda kala gurubka ka jiraan qulubahan si toos ah ismeelanayaan aan baaran oo soo ku qaldimin iyo hoos walaal iyo saaxiib taasoo ku gaadan
way jira suurad badan magaalada kale loogu dhigay shirka barado baalmay ku duwan yahay skill up college skill kale ka barado loogu dhigay
een skill up college waliba ku duwan yahay een iskuulada kale een practice ya si khaate ku duwan maadaama iskuulada kale badan iyo dhirida saareen luqad iyo barnaamij kale ka dhawaydan walaan tan furni bakaliya luqadu een luqada dhirida saareen practice wala intan ko ingiriis ay ka hadalaan maana hadii iskuulka la hagala Soomaali mamnuu inii oo luqada ka hadalaan yaa ma jiraa kidir gidiyan saas oo kale lankii oo practice ngaadana een maba waajib ka dhikaane inuu nim kala aad dhaab kale oo isminaa uu minaa uu kula horseena si ardayda kale iyo waa dhawn iska nisa qasna marka barnaamijkaas ku qorseedan iskuulku ayba khaati practice aan qasay ardayda ee taaso kale dadkii maalan qaadaan haninkii guru guru wala bandhimiye barista dagaadaan screen qaadaan taasani gudub dagaan hadda may jiraa gurub badan oo iskuulkan samaysan arday iska dhirigiriyaas heesi kasta iska dhajarta ah oo may buuxan oo adan marayaas application marayaas jira gee hanin hanin maalan dhamaantii oo sale online haadeeno oo iskool gareeno el raisu barnaamijkaas kaade heliginin qoyan arday isku jirti oo barnaamijyadaas ku gaadaan oo meel la isku soo badanayti safaayti marka ardaygu waa booshin ka sameeyto oo adminka ay dhirigeliyo een mayba sameey dadal badan sameey haddii mayba arag ahayn ma sha Allah sidoo kale dadkii la joogi iyo dadal bay la sameeyaan dadal la taabado koro deegaanada sameeyaan oo magaalada beero khaas tan ka sameeyaan yar ahaan hobi la heerona soonku dib in arday fayda qabsado doon oo booli kontanki arday uu nin fiksa kaayne qabsado doon haddii hobi la heer faafadan haysiin saar doon insha Allah
waxa ay farinta guud ka idan baahda barashada iyo ardayda daneeyo inay idan bardan luqadda oo ay inaad markaas inta maanta habka soo dii luqadda ka barada quraan waana markaas iskoo kan ka beero quraan hadan sheeg
een idan ma shintin een iskuulka horta way bakiyale een misaaid biinaga korjeed misaaid biinaga yakiyala ee meelilanka saay istood yakiyala kulli gaam furmada ka dhawaayana walaalayaabaa uu isku kulli ku baray way boorto ardayda ka dhawaayana inkastoo haddii jira dad waaweyn oo meenaha oo is leeyahay luqad meel raay si aad heloon deetan luqad oo barada kurtan le badan oo hada dhawaaynay iyo ka luqad oo meel fayl ku diri jira mayba aan hada ka diri geliyay dhamaan ardayda dhalinyarada gabdho kuriito oo walbarashada baahan deegaanada qofur galbeed suugan qaasatan magaalada bayoon iyo ruugan may baan sheeganay inuu qabsado doona ardaydii sinadlaha haayti oo boqolid kontunki arday qabsado doona soo ku dib oo bilaahay era marka may er lahay boqolid kontunkaas ay siin ku buusnay qof kasta iskuulka deeroy luqadana oo bilaahay era haddii la miiran jeedato xaqad dhawaan
dokana kumada ardayda iskuulka skill up college walka bardaasa markaas oo ku weydini dadaasho ugu leeyba gar aan ardayda markaas bardaasa luqadda ingiriiska
bismillaah maayay me balere barne idiris saaqayn kumada ardayda dikraas skill up college ee way barweyn muddo ka dhan lix bilood oo markeen kooyay me baxay qof oo in ayuu in si ka hadal luqadda ingiriiska balse haddii way baawday intee ka hadalo waan walba aan ku baahan qof waxaa alhamdulillah taasnim hadii ilaahay sunnaad maxadna maannu macalinkeen sunnaadi may balaha hadii aad salaas intee wal barto meel raay luqad barat aan jabto adduunka geeka dadka salaas iskiila college ka biira kalaha meel raay waa bulshikaagu meel raay way buuha waa luqad kaliya meel ka barado oo aan may barway macalinkeen helan intii oo meel raay soo korkeen ka qaado luqad waan oo ma weebna juhdi kinki bihay oo fi diiri iyoon ka dhaw qodob barta way basiin laha ka biira skiila college gacan furun ha ku dhawaada
thank you the best and the most precious greeting way from Simbas and that's this Colabia venue after greeting today I want to talk something about my school I'm one of the students skiila college and I attend at school and at least I have been learning English for 2 years at this bracket I attend at least 1 year and before this private I didn't know how to speak English and also when I listen other people I don't understand but today I'm able to understand other people although I wanted to join inside the foreign people how to talk so I don't want to belong to the speech so goodbye
hiisa kulata nida kudirta barado ku loogada iyo farintiga goodan diraasado kale goobada barashada sadaw
may ban farin dirayntii loogada way ban muhiim yahay taanteeda barashada sawtay bariyeeyay oo baa salaas intee wadanka ambasada mayba ambaahan taanteeda luqadda ingiriiska ah safaydan ka saasa oo dadkan ka hadal kood meel si la marka skill up kooya si luqadda isku dhan waa eedam himay barashada
ay waliba la raadiyay Abdulkareem Abdirahmaan Yusuf waliba kumida ardayda bardaasa college kan ka soo skill up college waliba anku barday luqadda ingiriiska skill up college waliba ha kibiray muddo oo lama bilood ka hor markii aan intii kooyay hoogo yar wali aqaantay in aan ingiriiska fahmo hadda ka hadal iska raatay in aan fahmo bay astaasi laakiin now mashallah ila feelaw loo mashallah san aaminsina wali waaye wali dadka oo danayay in barada luqad ingiriiska wali baan sheegi lahaa in iyo aan join kareen iskoolkan oo kooyan waqti shan oo si un fayday kuwa idiin feeli oo wax barasho oo gaarta ingiriiska luqad ah waa adin wad idan feeli
Assalamu alaikum. This is Jamie. Greeting that bit of Ladi Obanyu. My name is Abdullah Yadan Mahmoud. This is school or this college I stayed at least 7 months or 8 months. I feel more change inside of the language English. Now I'm feeling well, speaking English well. Alhamdulillah. Every person I can say that if you want to learn English, come skill up college. Okay, thank you.
Is it good to me in the logot Bardoche today?
This is the language, the reason I learned this language. If I go the abroad, I want to speak like next country. When I need skills, I listen English. Many people speak English. At the 9% of the people I think the world are speaking English. Okay.
My Waliba Muhammad Adam. Waliba Kamila Hartley, the class of Skira College. Waliba Kamila Salasuah, Bad Salasuah. Waliba Kamila Hartley, Kabirti, Lamas, and Latia Parta. Been said that Adana. Then I graduated Skira College.
Okay, أنت رأيك كم سبب دلي فهم كل لغة دبلي ببرداوشة؟
كان سكول ما كبير لغة الإنجليزية، إيه دلي سبب دلي؟ كان كوني بي إيه ده هذا راي؟
Okay, هي سيا كل التانية ذا كوبا ذا كدير تبرداو كل لغة دبلي بهذا الشيء.
هي سيا كل إن شاء الله.
دو دام لگه استیار ولی باعث هر گربه گربه برای مشکل ول برایشی دست کرد درخت ور باین تراید ور لابی برای مشکل ولی باعث انسانی سین در استیای آن را عبدالرحمن محمد ادای دی که سنادا پری برای مشکل تضاد کلی گناه کرده نی اسکول کا برفت که اسکیلا کالج دکه برا دو لغو دی انگلیسی ولی به دو دام ادو این که برای مشکل کو کلمه لگه استیال انتون کودا دیرانو بسیم کتابی سودایی نمیدگلیم